ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamet we-Christian Networks. Siphila esikhathini sesiphithiphithi. Uthi ma ufunde iphepha uthole ukuthi abantu abasemagunyeni bayiphethe kabi kakhulu nakuba singasho bonke. Amabandla agcwele indaba zenkohlakalo kwezeyimali ngokwezinga elinyantisa ikhanda. Kwenze njani ngempela kulo mhlaba kanti? Manje angazoma umuntu oyaya enkonzweni noma cha, kodwa ngakwenza ihlake lokho mawuthanda. Amakholwa akubona abantu abangenasici, kahlehle, hayi namhlanje, kodwa kusuka ebandleni lokuqala, uthola iy'ncwadi zikaPawulu umphostoli ebhala amabandla ewathethisa eqinisa impela, kuyishwa-ke lokho. Nokho, sithola ukuthi zonke iy'nhlaka zezakhiwo ezakhiwe ngoluntu zivele ngake zingabi nazo izici ukuba singayithola ziyi-perfect. Akubuhlungu kuzwa lokho? Umbuzo ubusuthi ubhekana kanjani nalokho? Wenza kanjani ukuqondisa ngokwendlela okufanele kube yiyona na? Ibandla lokuqala labhekana nokushushiswa okuningi okunzima njengoba namanje kusaqhubeka futhi kuyadlanga. Kodwa kubambe lokhu. Izenzo 9:31. Njalo ke ibandla laba nokuthula kulo lonke laseJudiya naseGalile naseSamaria lakheka lihambe kwesabeni inkosi landa ngenduduzo kamoya ongcwele. Ukwesaba uNkulunkulu akuchazi ukumesaba umbalekele, kodwa kuchaza ukumhlonipha, ukumnika indawo emfanele, ukumlalela. Kumuntu ongaphandle mayibuka ekude, izinto amakholwa ayikholelwayo zibukeka engathi ziwumsangana. Kodwa noma ngabe umi kuphi, lento iyodwa nje imile. Uma abantu bakaNkulunkulu bemhlonipha, noma ngabe bakuphi labe khona, kunezinto ezinhle ezibehlelayo. Yebo, ezinhle kakhulu. Futhi ngisho ngathiwa intatheli azikucosheli zikusakaze, kwaziwe, kuchume lokho, kodwa kusalayo kuyenzeka. Nakuba kukhona okuncane okwenzekayo nje kusakazwe, kodwa akukuningi ngokwenzakalayo. Kwenza kanjalo nebala uma abantu bakaNkulunkulu behamba ngokwesaba iNkosi.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.